Ochiluvia luvia chakunyavali la tatu. Eliya olonda kilu. Eliya waponda ovaprofeto vosi vambaale, momo vakala vami chalwa. Ukain wasoma hava, isevele, wasokile okwipaya Eliya. Eliya wakwata usumba. Omolyacho, watilila kochitumano chimwe ochipala vekala soko. Kwacho oko, Yehova walisangala Eliya. Pana okuti suku wabangulala ye, kakwatele vali usumba. Wamama kokulongisa omanu, okufendela suku mosilika, haye suku yochili. Londa kaya suku, Elisia walinga omwatisi Eliya. Eteke limwe, eche wabakala lokwendela pamosi, ekalu limwe liondalu, liapita pokati kavo, kwenye suku wambata Eliya, lokwenda lahe kiluvo chipepe. Kwenye Elisia, la limwe teke amwine vali Eliya.